minister wa government ezebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki avuddeyo n'akalaatira bannayuganda bonna naddala abaami okusoosowaza ensonga y'okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya. Mukenenya atuuka okufuma obufumwa we gunaatuukira omwaka gwa 2023. Bino byonna abyogeredde eri e Bulange Mmengo era ensonga n'azinnyonnyola.
Era mu mwezi guno gwonna twefumiitiriza ku bulwadde obwa Mukenenya. Njagala okusaba abasajja mubeere n'obusaasizi eri abakyala, eri abaana ab'obuwala. Basabasajja Kabaka bw'atugamba ti olw'obataasa obulwadde bwa Mukenenya, lw'obeera ng'ofunyeemu okulowooza nti newandikoze ekireeta Mukenenya, baako n'okusaasira. Era manya nti obwakayungirizi bw'oyinza okutambuza Mukenenya tusobola okusibira mu nju yo mwannyoko w'oluganda, awo nno mbeere n'obusaasizi.
Oweekitiibwa Kawuki n'atakoma okwo n'agamba nti n'abakyala nabo bateekeddwa okuba abasaale okulwanyisa ekirwadde kino ekya Mukenenya.
Abakyala njagala okubasaba obutakkiriza kutwalirizibwa. Oyinza okutwalirizibwa ensimbi, oyinza okutwalirizibwa ebitiibwa, oyinza okutwalirizibwa ebitone, kyonna ky'olowooza kisobola okutwaliriza temukkiriza kutwalirizibwa kintu kyonna. Kusigale ku baagalwa bammwe, muleme kukkiriza ku nsuutono kubatwaliriza.